Slim waist, big bumper. Ama dem na wapenda na yo order. Nim rich, big sponsor. Maneno nyingi hazipendi na mlola. Slim waist, big bumper. Ama dem na wapenda na yo order. Nim rich, big sponsor. Maneno nyingi hazipendi na mlola.
Haya basi wewe
kidogo, kionjo, kidogo, kionjo, kidogo, kionjo. Zile flani tamu tamu
raja basi wewe
kidogo, kionjo, kidogo, kionjo, kidogo, kionjo.
Yeah, yeah, zile flani tamu tamu raja rojo. Okay, sizi kuwa msewa kukuimbia zeze. Comfort yourself before niongeleshe. Nilipara fadha nikiwa confession. Atisi wa maini likuwa na protection. Noleza mbona iko tight na ni baggy jeans. Ati nika freak na maish. Ati ni big ya wezi azin. Na niko na degree ya freaky touching.
Kidogo, kionjo, kidogo, kionjo, kidogo, kionjo. Zili flani tamu tamu rajo
wazio.
Kidogo, kionjo, kidogo, kionjo, kidogo, kionjo.
So gonna pick up liming, gonna pick and peel. Uko speed dial, niko D&D. Na mweka KFC ukienda chicken in. I mean feed your kitu ndo kwe cushion fit. Badu kida ima liu ni the sickest skills. Na loyalty ya maboy wako thick as teeth. Rangi finye onganya mfanye vera steam. Don't kid denya umadha jo jens yo zi.
Slim waist, big bumper. Hama dim na wapenda na yo order. Nim rich, big sponsor. Maneno nyingi ya zipini na mlo.
Baya basi wewe
kidogo, kionjo, kidogo, kionjo, kidogo, kionjo. Zile flani tamu tamu rajo
rojo.
Kidogo, kionjo, kidogo, kionjo, kidogo, kionjo.
Yeah, yeah, ey, yeah, ey. Okay, sizi kuwa msewa kukuimbia zeze. Okay, sizi kuwa msewa kukuimbia zeze. Comfort yourself before niongeleshe. Comfort yourself before niongeleshe. Comfort yourself before niongeleshe.
Behave so.